And domestic.
Against all enemies, foreign and domestic.
That I will bear true faith.
That I will bear true faith.
And allegiance to the same.
And allegiance to the same.
That I take this obligation freely.
That I take this obligation freely.
Without any mental reservation.
Without any mental reservation.
Or purpose of evasion.
Or purpose of evasion.
And that I will well and faithfully discharge.
And that I will well and faithfully discharge.
The duties of the office.
The duties of the office.
On which I am about to enter.
On which I am about to enter.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. Vice President.
Aywa Mr. Sisi, an bɔra sisan ka fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Jiri Vɛnsi ye a bɔra ka kali Ameriki jamanadenw awa an yɛrɛ ye jaw ye sisan e ye mun faamuya la politiki yɛrɛ na sira fɛ
ni kɔni a yeli kɔni ka ɲi dɛ a yeli a kɔrɔ fana ka ɲi mɔgɔ k'i kalen i ka jamana ɲɛ na k'a fɔ ko i bini ka baara kɛ a ɲɛ ma k'i tɛ mɔgɔ si janfa k'i b'a kɛ a sira fɛ o kɔni o ka ɲi dɛ an ka ala deli a ka ni ɲɔgɔn a ɲuman yɛrɛ o ka kɛ an fana fɛ
ayiwa nka jatiminɛli la ni ye an ka jamanaw ta ka a lajɛ i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma bi don ko caman na hali ni k'a sɔrɔ an bɛ ladegi kɛ ayiwa sisan an ɲɛ b'a la Trump fana bɛ ka kali an ka ɲɛmadaw fɛ an bɛ segin ka na
that I will faithfully execute
That I will faithfully execute
the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability,
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Sisan aw yɛrɛ bɔra ka ye cogo min na Donald Trump bɔra ka kali Ameriki jamanadenw ye min bɛna to fanga kunna san naani a y'a yira k'a fɔ kalilisenw fɛ ani ka fara fɛn min ye jamanatigisigi kalata yɛrɛ kofɔw ye k'a bɛna yɛlɛma caaman don Ameriki jamana taabolow la an bɛna segin ka na aw ma kana ɲɛfɔli kɛ aw ye u bɛɛ lajɛlen na nka sisan an bɛ kuma di George Atino ma ale bɛna dɔ fɔ an ye George
madam i n'a fɔ an bɔra ka ye cogo min na Donald Trump ale ye kali I kale ani sisan Donald Trump a kɛra Etats-Unis ye jamana ɲɛma 47 ye i n'a fɔ a kanubaw olu tun b'a la ka a ɲini cogo min na ni i n'a fɔ Etats-Unis jamanadenw ye kala ta cogo min na a nowɛnbɛrikalo tile 5 tɛmɛnen jamana ɲɛma kala ta sen fɛ o la Donald Trump ale san 4 de b'a bolo waasa ka se ka kobolodalen kɔni waleya ani a kanubaw ani Etats-Unis jamanaden dɔw kumana olu caman kɔni b'a la ka a ma babu mun kan o da dɔ la o ye o be tali kɛ sɔrɔko de kan sabula olu dɔw b'u kanbɔ k'a fɔ ko suma ani tajiw ani dongo do nafɛnw k'olu sɔngɔ yɛlɛla o lasa u jigi kɔni bɛ Donald Trump kan a ka san 4 nata fanga kɔnɔna la a ka se ka fɛɛrɛ ta cogo min na Etats-Unis ala jamanadenw olu fana ka se ka taga ɲɛ ni u ka dongo do hadamadenya ye nɔgɔya kɔnɔna la sɔrɔko sira o fɛ
George Atino an ka foli bi ye sisan an bɛna taa filadelfikaw fɛ yen maliden min bɛ wele ko mamadu bɛn jabate ale b'an bolo nɛgɛ kan a fɛnɛ bɛna ka na an ka ɲiningaliw jaabi monsieur jabate i nu la bisimila ayiwa bi kɔni ye donba ye ameriki jamanadenw ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan Donald Trump bɔra ka kali ameriki jamanadenw ye a bɛna fanga minɛ san 4 hukumu kɔnɔ awa e bɛ se ka mun fɔ an ye sisan
bon mariam nin ye donba ye nin ye don ye n bɛ se ka min fɔ nin na ko diɲɛ bɛɛ kan ka nin lajɛ surtout an ka jamanaw afiriki jamanaw ka dɔn fanga ye min ye ni jamanadenw ka sagoya o de ka kɛ o de ɲɔgɔn tɛ ni ye nin imagi ninnu lajɛ nin imagi cɛ ka ɲi fo ka taa dama tɛmɛ président kɔrɔ président min bɛ fanga la ani min élura u ka na ɲɔgɔn ka reçoit maison blanche kɔnɔ ka lettre bila ɲɛ ka lettre sɛbɛn k'a bila ɲɛ u ka don mobili kelen kɔnɔ ka na yɔrɔ kelen na ka na fanga di dɔɔni ma ka taa tranquillement problème t'a la i komi jamana kɔnɔ denw y'a kanu cogo min na. Mariam, ni imagine ka ɲi fo ka dama tɛmɛ.
Ayiwa Bɛni, e yɛrɛ bolo nin bɛna se ka kɛ an ka jamanaw kan farafinna wa?
Bon, a bɛna na kɛ don dɔ la parce que diɲɛ donnen don ɲɔgɔn na kojugu. Donc mais ni an sera k'an ka mɔgɔw kana k'an ka mɔgɔw lafaamuya an ka ese ka fɛrɛ minɛ kudetaw la ka fɛrɛ minɛ ko caman na ka dɔn ka institution ɲɛnamaw dilan. Ni y'a ye ni jamana ninnu bɛ se ka nin kɛ parce que ni ye san 200 ni kɔ de u ye institution ɲɛnamaw dilan k'a sigi. Donc e mana kɛ cogo cogo i tɛ se ka fɛn bɔ u ka institution ninnu na kuwa. Ninnu dilannen don ka bila ka sigi a kolo sigilen don ka ɲa kuwa. Donc pour que an ka se ka ninnu ɲɔgɔn kɛ f'an fɛnɛ k'an ka jamanaw institution minnu b'an ka jamanaw kɔnɔ k'u kolo giriya k'u kolo sigi ka ɲa kuwa. N'an y'o kɛ don min na o daa kɛ Obama ko a taale Egypte a ko an ma ko Afrique mɔgɔ tɛ fangamɔgɔ la mɛ a mɔgɔ bɛ institution baw de la institution baw de bɛ se ka jamana kolo sigi ka ɲa.
Ayiwa Mamadu Ben Jabate, an b'a ɲini fɛ i fɛnɛ ka to an bolokɔrɔ. An bɛ ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigi VOA banbara ka malikura kɛnɛ kan bi min bɛ tali kɛ Ameriki jamanatigi 47 Donald Trump ale ka kalili kan min bɛ ka kɛ wasabulon kɔnɔ Capitol la Washington DC. Nin bɛna an don jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔ. A ye to an ka jabaraniso ni radio fiɲɛ siraw kan. Aw k'an bɛ sɔni.
K'i abonne VOA Bambara WhatsApp la waasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛn ne ko suivre. I bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ i kɔ.
Niko seko ni donko ni ma se dɔgɔnɔ jamana.
I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, Laginɛ ani Burkina Faso.
Bi a bɛ wele wusulan ninnu na ko kɛlɛ b'a la. Hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa ka ban.
Fo ka taa se Sénégal ma.
Je dissous l'Assemblée nationale.
O fara angilɛ kalanin kan bamanankan sira fɛ.
Nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen. It's 9 o'clock. What time is it?
VOA Bambara ka WhatsApp kan an farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ o kɔ bilen. Ayiwa sɔngɔ sɔngɔ don dɛ a ti limanaw fana ma.
An balimaw a y'aw bisimila. Nɛgɛ ɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 7 ye aw bɛ VOA Bambara ka malikura jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan min bɛ ka sigi bi Ameriki jamanatigi Donald Trump ka kalili kan. Sisan an bɛna Melania Trump n'o ye Donald Trump yɛrɛ furumuso ye ale ka tarigu mana labɔ aw ye nin waati in na min bɛna lase aw ma sisadani in na VOA Bambara tɔgɔla Moribo Keyita fɛ.
A somaw tun b'a wele Melania Jacknaus nka diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Melania Trump la ni o bɛ tali kɛ Etats-Unis jamana kuntigi kɔrɔ o furumuso kan. A bangena ka kɛ ni Avril kalo 26 1970 dugu min na o bɛ wele ko Novo Mesto ni ale bɛ Sloveni yɔrɔ min tun bɛ wele ko Yugoslavi. A ka denmisɛnninya kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnyala dugu la dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Sevnica a fa o tun bɛ mobili feere kɛ nka a ba o tun bɛ fini izini dɔ la. Melania ale tun ɲɛsinnen don kosɛbɛ modikow ma a kalanden jɛɲɔgɔn kɔrɔ ni o bɛ Mirjana Jelansis kofo ale hakili bɛ o la. Desɛn tun ka di a ye kosɛbɛ a tun bɛ finikuraw dilan ni finikɔrɔw ye. Kalan min bɛ wele ko design Melania Knaus a ye a ka o kalanw jɔ ni k'a ɲɛsin manikɛnya ma tɔgɔkura la ni o ye Melania Knaus kɛrɛnkɛrɛnyala Erɔpu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni 1950 a ka se sɔrɔli o baaraw la o de sera n'a ye Etats-Unis. Ka sanga ni a ka manikɛnya ye welew tun bɛ se a ma ɲɛnajɛ kɛnɛw caman na New York n dan b'a la k'a fɔ o sen de fɛ ani Donald Trump ye ɲɔgɔn ye. Melania Knaus ale kɛra Melania Trump ye ka kɛɲɛ ni janvier kalo 22 2005 ni ka sɔrɔ ka denkɛ kelen sɔrɔ ni a bɛ fɔ ma ko Baron san kelen furu kɔfɛ. O san kelen kɔnɔna na a kɛra Lameriki jamana kɔnɔden ye. Melania ka diɲɛnatigɛ yɛlɛma donna a la waati min na a cɛ o kelen k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ ka kɛɲɛ ni 2016 parti republikɛn kɔnɔna na a ka sɔrɔ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin a ma a ka kampaɲi koɲɛw la.
Ka da nin kan sisan an bɛna Judy Vance furumuso n'o ye Ishe Vence Alifeneka Tarigula me ni watina.
My fellow citizens, the golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success. A tide of change is sweeping the country, sunlight is pouring over the entire world, and America has the chance to seize this opportunity like never before.
Aywa, sisa aya ira kapo femi ekirikuye ubena mabe walasa America yitana don ukana sika kirisira jukuka. Awa kiri katiga atiga chukuma na nikashare au labato. Aya ira fena kapo abena America frandi. Lajeya kusebe kokolo munu be jamana konala ka dansi gi uchamana ameriki jamana ku sangorota ni ka layele sanfe soro kunka kiriko kunka anila kana kunka
lay broken and seemingly incomplete
ka farabara kuka femi ye bara ye resibi ye nyumana wala samba ukaseka lafya boda usoro abena ubara usinsi ni kujiji jamana dimbela
jeniyo. It fails to protect our magnificent law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals. Many
Femiye, Ameriki jamana dunye ukalakana ku akmana uka wa femiye tabulu sira kulunye mununi ubitalike sharia soso walidoka dambesigi ula Ameriki jamana dun bela jele miseka lafya soro chugumina niye Donald Trump uka kalanka kalilikando yi akmana fene Ameriki kadanche kuka nui immigration kui dunamunumbi nasina matasira ufe usira ubina lakenye chugumina. Ani fene mauka dusira jelinka akana kesira la kuluni adasira uma kalurindi noru gelea munumbe sira ku ka sina mata sira fe kana amerika kon
we're still suffering from a hurricane that took place many months ago
our family is gelea ye minkera sanji ku kasara ye akmana ufene kan wati na mamunu ye gelea soro kono kafara Los Angeles tasma kasara mamunu fene gelea soro koro de mebina du kulu ma chukumi kafara amerika jama kulu ba ubela jelenka lafia boda u kasigi daula kingono naula ni
They don't have a home any longer. That's interesting. But we can't let this happen. Everyone is unable to do anything about it. That's going to change. We have a public health system that does not deliver in times of disaster, yet more money is spent on it.
Nafulumugu munu bora kabla mamunu ye kasara usura sanji ku ani gele awara ula furuba sara ufe. U nafulumunu ni ulu matema uteme sara ufe. Sega sega libe na keko ka ulu koya unyayine ka maubla uka hake ukono. Munu ye kasara soro inafo sanji ku kasara minkera jinasa miya. Ani kafara gele awara uka sigida ukono. Awira nyabala chukumina akoninga kuma kaombe ka kumbe ni tigere kai Ameriki wasablun konona la machama ne kelendo kukaniso dia irakula
and all of these many betrayals that have taken place and to give the people back their faith their wealth their democracy and indeed
kabena lafia bodadi mauma femie mugo wireka beje fanga minachugu ye okasiguma limania kana maula lafia bodaka na soroka yirwa.
Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competence, and loyalty of America's government.
Wa femi ya Ameriki katanye ye akawulika jo fanga do bena be uma ta Ameriki lasigi Ameriki jamana do uma.
And I've learned a lot along the way.
Akwa ye fencha mambade famu.
To reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you.
Kakeni Ameriki jamana maraire tabulu ye ni sandama donu nukono. Aye minu famya. Anika fara Ameriki jamana donka jirama horonya la sigini mauma. Mimi wili ngilekana ku freedom.
An assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again.
Awira nyebe jala tukumi na bela jele ni so jale ndu jamana tiki idun la trompu kwa nimbeka kumbe ni tigere kanyi nimbeka wara wara kosebe wasablu mko nala ni watina.
That is why each day under our administration of American patriots we will be working to meet every crisis with dignity and power and strength. We will move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace for citizens of every race,
religion,
and creed. Liberation
Day. Liberation Day. Liberation Day. Liberation
It is my hope that our recent presidential election will be remembered as the greatest and most consequential election in the history of our country. As a victory shows, the nation is rapidly our agenda with dramatic increases in support from virtually every element of our society, young and old, men and women, African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans.
Fuli abekulasi Ameriki jamana dungu bela jile mamunu ye farafinyo, munu mbora Mexic ni Ameriki jamana dungu. Minu ye mafaraje uye, Ameriki che, musu, demse ani makoro. Fuli kankerengrani ni ye jamana tigi Donald Trump ka uye kata Ameriki jamana dungu. Kiling giling bela jile ma. Kerengrani yala, Spanish munu be jamana kono.
That you have
ani kafara gulufima munumbe Ameriki jamana kona la munumbe jati jamana dungu aere kafora.
I've heard your voices in the campaign and I've
heard you working with you
in the years to come. Today is Martin Luther King Day and his honor.
Akumana fene Ameriki farafunka mabaka munumbe wili ku Martin Luther King nuka sayanya na mayali dungu ufene bena bima nubi be janvier kalukie mpama. Akafoko Ameriki jamana dunga sukukan kubena ke sukukan ire ire ni nafabena bo Ameriki jamana dungi ni kera jamana tigi Donald Trump kala siliye abeka minke sisa dani ina Ameriki wasablu mkono Capitol la Washington DC.
National unity is now returning to America and confidence and pride is soaring like never before. In everything we do,
Danaya, Ovena Krokoraya, Ameriki Jamana Dung, Reklingil Belajima Kasigu, Ugeraka, Damu, Anuka Tabuluma.
We will not forget our country.
Wanyinatenake Ameriki Jamanako. Wanyinatenake Ameriki Jamanaka Sharia Sunko.
Our God.
Wanyinatenake Ameriki Jamana Dung, Reka Alako. Mimbeka Kenny, Misodiani, Tigera Fokani, Watina, Capitol Konala.
Today I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense.
Kabe Amerika jamana den kilin kilin bela jelen fu kafara Amerika marabaga ukan akoka si sharia tiguma ulika jo mi bena keka Amerika sigi atuko korola ani fene femi Amerika danche ku kama nyina uko baro bena ke ukunye kunka. Niye jamana tiki don la Trump ka la serie min be ka ke Capitol kono
and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came.
Kabena wulika joni ferote ko bara utena lasmaya bina temeni bara we sisa mo million chama mununi ulube dangarle waluni tabulu juku kanga ke u bela jelena sengata u boro.
We will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations.
Barakela chakeda suma mindi wili kukuta wala saka sika demedu ulufenema ukabara ukona.
And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks.
Ni wati na abeka kuma femiye mamunu ni ulubini karugeleani ningele waliwe auke ani mara mafenjugu beke mamunu bulu katabulu jugu ke jamana kono shari ya krengra ni mbe nata ukunye ufuneka kuwalasa lafia boda kadi Amerika jamana duma Amerika kono ya.
As Commander Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to
The
inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country.
We are going to use
right to the top.
And it's what America world. America bena barake mi bena machama koni dabali bawo America bena ke America ready mi nyu konte je kono.
With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate.
Femiye wuli mafemiye munu ni ulubi la barani kuranye nabi wuli ku watu elektriku nazarakana akumana uka na fuluba mungu mi mena boku baro ufene jiji abeka ulaseni watina. Niye jamana tiki Donald Trump kala seli ye kabo Ameriki masaya su kono na kofi. Capitol kono nu ye wasabluni.
Buy the car of your choice. We will build automobiles in America again at a rate that nobody could have.
Ni watina femi ye chakeda suba uye munu kabara bene lubuli mafonglani ma nu ye mobili uye abeka kuma uka. Bara chama bena na kadi Ameriki jamana do machugumina. Bekumala uka ni watina kuma nyafo uye chugumina. VOA Bambara ka Malikura jamukan kɛrɛnkɛrɛnne kɛnɛ kan min sigilen don bi janvier kalo tile 2025 jamanatigi 4427 Donald Trump ka kalili kan Capitol kɔnɔna la Amerika wasabulon kɔnɔ. Nin waati in na a bɛ ka kuma an ye fɛnɛ fɛn min ye lɛnpokow ye ni an k'o ma ko taksiw.
For this purpose,
o nɔgɔya da bɛna di cogo min na jamanadenw ye.
External Revenue Service to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury, coming from foreign sources.
America jigine suba anu ye trésorier ye nafolo bamugu min ni u be bila ye ani a be labaara jamana tɔgɔ la be ka kuma u kan waati na.
My administration will establish the brand new Department of Government Efficiency. After years and years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America.
Sanchama ko ogele au kofe kateni mauye mununi ulitseku era masoro kakmani kuira labla au kabena sharia sprous lisinka ka America jamana lastigi atuko korola wa kmala blalenka di bela jelema mimi foko free of speech ngilekana mau kase kuira masoro niku ka hatlina usadi
be weaponized to persecute political opponents, something I know something about. We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership, we will restore fair, equal, and impartial justice.
Gelea mununi ulu chemena sa damadon nunu kono no dobe talike sharia ko kunka mauka hake u damakeli kan ko onu kontena ketugu wa aleka pangamara kono na la kabe fereni dabali bela jelentige bela jelenka bleka hake kono bingana ke mokoshika.
I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female.
Femi hake ko ye cheni muso uluka fante no ye ka muso ni che ubela jelen bla kwa hake kono awa no bi la ko don che walma muso kabena America jamana la sigi okulu kono la oye de ka foko fem ye hatlina wara oye ni obetalite tabulo wara uka kabena dance de kulu bela jini
expelled from our military for objecting to the COVID vaccine mandate with full back pay.
Ni wati na abeka kuma Amerika jamana fini tugu kan ani fem ye COVID bana ye gele ya munu bina okunye okono ni mawe chama ye degun soro okona la hakilinaw ni sariya minnu bɛna ta ka maw bila u ka hakɛw kɔnɔ ka lafiya bɔda di bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn min ye hakilina wɛrɛw ye jamana yɛrɛ kɔnɔna la jamanadenw ka taabolow fanfɛ a ko dan bɛna sigi o taabolo dɔw la min ni Amerika jamana yɛrɛ ka hakilinaw tɛ ta wa ka wulikajɔ ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ Amerika jamana jugu k'olu kɛlɛ. Kimi au nyeba la chugu mina tigere foka ani mauka ni sodia uko ni dugulite.
Like in 2017 we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win but also by the wars that we end and perhaps most importantly the wars we never get into.
Akumana aka jamana mara san fɔlɔ kan san ba fila ni tan ani wolonwula a ye hakilina baaraba minnu tun ta ka Amerika jamana dɛmɛ kosɛbɛ ko olu bɛna to sena ka baaraw kɔnɔ san 2025 la walasa ka se ka Ameriki jamana layiriwa i n'a fɔ ale tun y'a kɛ cogo min na san 2025 la.